uJesu shumayela ngemifanekiso. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana eshumayela ivangeli lombuso. Waphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela imbewu yakhe. Ekuhlanyeleni kwakhe enyawela ngasendleleni yanyathelwa izinyoni zezulu zayidla. Enye yawela endleleni kuthe imila yabuna. Enye yawela phakathi kwameva yase yacinana. Enye yawela emhlabathini omuhle yaphila yathela ngekhulu. Abafundi bakhe bebuzwa lokhu babuza ukuthi ngabe yini lowo mfanekiso na. Wathi niphiwe nina ukwazi impihlakalo zombuso wezulu. Umfanekiso yilo ukuthi imbewu yizwi likaNkulunkulu. Abangasendleleni laba bathi sebelizwile izwa fiyo sathane lihlwithe enhliziyweni zabo. Abasedwaleni laba bathi sebelizwile balamukela bathokoza kepha kalinampande. Basese bahlubuke basekufike izilingo. Okuwele phakathi komhlabathi omuhle yilaba balizwayo izwi balibambe ngenhliziyo elungileyo bathele izithelo ngokubekezela. Kwase kufika kuye unina nabafowabo kepha bahluleka ukufinyelela kuye ngenxa yezixhubu. Wabikelwa ukuthi unina nabafowabo bemi ngaphandle befuna ukumbona, kepha waphendela wathi kubo, umame nabafowethu yilaba abalizwa izwi lenkosi likaNkulunkulu balenze. Kwathi ngolunye usuku engena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe, kuthe behamba ngomkhumbi walala buthongo kwehlela kwesivunguvungu somoya olwandle, bagcwala amanzi baba sengozini. Base besondela bamvusa bathi, "Nkosi, Nkosi, safa!" Wavuka waphuza umoya wanqamuka wathula wathi du. Wayesethi kubo, "Kuphi kukholwa kwenu na?" Besaba bamangala. Wathi omunye komunye, "Kungubani lo ukuba yale nomoya namanzi kumlalela?" Ngaleyo mihla kwavela uJohane umbhabhadisi eshumayela ehlane laseJudiya ethi, "Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele." Ngokuba nguye akhuluma ngayo umprofeti u-Isaya ethi, "Izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde." Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba ezombhabhathisa. Kepha uJohane wamalela wathi, "Yimi engiswela ukubhabhathiswa nguwe, wena uza kimi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Vuma, kaloku ngokuba kusifanele ukugcwaliswa kanjalo ukulunga konke." Khona wayesemvumela. UJesu sebhabhathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo." Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo."